help you.
Moko matamu, mapenzi matamu, razimeshamiri kamnavyoona jamani matamu. Vitamu, napewa vitamu, usionina nawiri, usionina nona, napewa vitamu. Penzi lipambwe na waridi, nogesha na uji mambo haya. Mpenzi ni kingi na baridi, mana likizidi hali mbaya. Mapenzi yetu ya rangi rangi, yanapendeza sana, na kwako nimeweka kambi haya. Moyo na shahidi, undani wangu, wendo my habibi, furaha yangu. Moyo na shahidi, undani wangu, wendo my habibi, furaha yangu. Mi kwa kia yeye, I'm in love. Fantasy kunaye mapenzi ya ra kuchi kuchi hotai na laki hubana loni pa misi jona kamaye mapenzi ya ra kapo yetu iminoga ipo ngari ngari bila numba kuroga tuyanza safari. Baby ulipo na minipo wepipa minu funiku. Chakulaga kiapo, wacha na mina we mwiko. Oh, mapenzi yetu ya rangi rangi, yanapendeza sana, na kwako nimeweka kambi haya. Moyo na shahidi, wandani wangu, wendo my habibi, furaha yangu. Moyo na shahidi, wandani wangu, my habibi, furaha yangu. Mi kwa kia yeye, I'm in love.
Tunapenda
ringa ringa mama, warushe ro.
Tunapenda
mimi na yeye, kuchara mwiko.
Tunapenda
ringa ringa mama, warushe ro.
Imagination.